an tɛna se ka u ka jɛmukan di aw ma, o kosɔn an bɛna ni jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnlen di aw ma bi.
Ne jɛmukan ye Voix de l'Amérique ka seko ani dɔnko ale kɛnɛ don farafina fɔli ani mun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan a denkɛ an'a balimakɛ Modibo Dembele. Ne jɛmukan min ye aw bɛɛ lajɛlen k'a jija jɛmukan in a kana fɔ a kɔ sabula ni bɛ tali kɛ anw danbe de kan.
Yo yo yo, farafina foli lamɛnnikɛlaw, an ka foli ani tanuni a b'aw ye, an mana sɔrɔ yɔrɔ fɛn fɛn la. Farafina foli jɛmukan a sigira nin wagatinin na, aw kulo bɛ aw denkɛ n'aw balimakɛ ani aw terikɛ Modibo Dembele ka bi Washington DC. Balimaw, an ka foli ani tanuni a b'aw ye. Farafina foli, mɔgɔ minnu t'a dɔn, ale ye Voix de l'Amérique seko ni dɔnko jɛmukan ye mun bɛ kɛ araba o araba nɛgɛ ɲɛ kelen ka taga bila nɛgɛ ɲɛ fila wagati la. Segin bɛ kɛ jɛmukan kan sibiri kari o wagati kelen fɛnɛ la. An bɛ sɔrɔ direkti la Facebook kan VOA Bambara. Ni mɔgɔ min m'o sɔrɔ, i bɛ se ka na FM kan Bamako, o ye 102 FM. Gao, o ye 106.1 FM. Tombouctou, o 90.3 FM. O ta bannen ye balimaw, an bɛ sɔrɔ fɛnɛ an ka site kan o www.voabambara.com. Balimaw, jɛmukan sigira ni wagatini na, aw kulo bɛ ani aw ɲɛ bɛ aw terikɛ ani aw ka ciden Modibo Dembele ka bi Washington DC. Bi an ka kɛnɛ a denfaya o bɛ jɔn bolo? O bɛ Bajara de bolo. Bajara ye jɔn ye? Ale de bɛ wele cɛkɔrɔba min bɛ Kebugu ni ale bɛ Kɔnɔbugu mara la, n'u b'a fɔ ma ko Anga Yambla. Anga Yambla ale de y'an ka invité ye bi, ani a ka manager ni o ye Buwa Tunkara ye. Nin kɔnɔna fɛnɛ la an bɛna a ka yɛlɛko baro caman lamɛn ani ka tila ka dɔnkili duman caman di aw ma, mun ye Dr Kev ani Basbi ani Madol. Walasa an balimaw, yanni an ka tɛmɛ ni jɛmukan ye fɔlɔ, an bɛ kɛnɛ sigi ni Dr Kev ale ka fɔlisen ye, o fɔ mun ma ko sanu negeni les gars, let's go, song from MALI Mali, on y va les gars.
Bajira, I b'a dɔn min bɛ yen bi, Modibo Dembele Ameriki, Modibo de ko k'ale tun y'a kanu, ɲinan k'e bila ka taa Maka, yala hakilila jumɛn b'e la Makanda ko in de la de? Jamala, what was Jamala?
Globila.
It can open and Galupa Wala. What Wala? Uga Maganda. I'm Mandy, a fat man. Maga. Okay. We'll get you an air for you. Nintara. A top of the top of it. This is a regular player. More than my land affair for you. I like an issue. O Tabula Pope. Mira Pra. Obin Dimi. No Dimula. Halting and Yagasro. Never the American Magani Magandai.
Ndege. Emma Maganda way, Bajana.
Mia Quayle. Sabia Quayle. Not for a woman like a bit.
Bajana give me again a pa.
Mega bit pa.
Bajana did that at this. It's a
savanisa.
I'm going to go to the house.
Chico
bi France ko chico ko bajara be France la ko djugu ki ga tawo
ay ni waga chico ni waga
ki ga France ro de photo ga
a premier fois tane fois
ko
msa de tane dia be ki ga de ko ni la bala a premier fois tane fois a fois ga tane la ba ka tane
ah
a fois ga tane la ba ka tane a premier fois a tane fois a fois ga tane la ba ka tane la fi ko msa de tane dia be ko ni ga de ko ni la bala
Bajra.
Afina foli la meli kila wanga foli ani tanuni abawi amana soro yoro fin fula afina foli ni amembe kuma ude ude la anga foli be anga tonye mokoba ya Musa Alfatra wale kabisemu ni ale anga fans club mbe malila anga foli bae Abdul Salam Maiga kabina Nashville anga foli bae fene Ibrahim Keita ale sigile mbe ni mwatini na ya Washington DC amba ale fene fo anga foli bae John fene ni mwatila anga foli bae nene bachili ale sigile mbe Sikaso amba fokusebe kosebe ani anereka invite spesial ni oye Bajara ya Don Limbeko anga yambla ni aka manager ni oye Bwa Tunkara ulule anga bi invite anga foli buye kosebe kosebe balma o farafine foli jaro foli dumaye amantega di nwati na Babsi Ture alika foli sa ufomoko furu let's go song from MALI Mali let's go lega
Yeah,